nkulabanga kwansingira njagala nkulabinge everyday njagala nkukisinge everyday hey, ayawe you take my breath away hey, fly away you make